Чу. Чувам ка на чаја си.
Манега зомби. Сиклиза.
Мачо, мачо.
It's the kids, baby.
Fanya juli Que casa mana sabu Fanda godolo mbili Ay. Mama yangu
Mama yangu
Mama we
Mama we
Oya nilikwenda kuiba bwana Zinikaluka fence Kumbe nimebugi siyo nyumba Nikambia jeshi Ay.
Mama yangu
Mama yangu
Mama we
Mama we Ayaya Saida mungu baba
Ayaya Saida mungu baba
Nipo mtupu wapecha lolo sina kitu baba
Nipo mtupu wapecha lolo sina kitu baba
Mama yangu
Mama
yangu Mama we
Mama
we Mama yangu
Mama
yangu
Mambo kujishuti shuti mwenyewe kafosi Badala kusevu nikasahau nikaposti Mimi tena
Mama yangu
Mama
yangu Mama we
Kalijifanya katoto kakanisa, kajawai kabisa, kajaribiwa
Yala!
Toto kayamisha
Mama yangu
Mama yangu
Mama we
Mama we
Ayaya, saide mungu baba
Ayaya, saide mungu baba
Nipo mtupu wapecha lolo sina kitu baba
Nipo mtupu wapecha lolo sina kitu baba
Mama yangu
Mama yangu
Mama we
Mama yangu
Mama we
We wanangu nilipaka mkongo demu si anakuja ghetto Kapiga simu mali na umwa minta kuja kesho Ai mama yangu Kwenye show bwana Eti DJ anapiga biti Sani natiririka Nikiangalia katikati pale kila mtu analuka Gafra kasi alufu mbele yangu imepita Oya Asiocheza ndo kajamba ushuzi unanuka Mama yangu Eti mama we